Okay, I hope you've been enjoying the program so far. You are listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. Again, I played the same song twice because I was busy queuing up, but you'll like what I was queuing up. I was queuing up an old album from Le Bantu de la Capitale called Bacolo Mboka, Volume 1. We're going to hear a track off of this one written by Sita Atis called Jetty.
Mwandeke ya bolingo oyo Lisolo e bandaki se lokola lisekie Mbongwana e amu e yende kongala Tuna kaina tuna yo To bandaki boni kwiti ito penini Na komituna ha Tolinga tolinga ndenge na ndenge Mokundolo bolingo etika yo na kwiti Mosa ya kise Luka andenge likambo e bandakie Oko ye bate Penini na komituna a Tolinga tolinga denge na denge Mokundo la bolingo etika yo na kwiti Osa episeko etonda yo nzoto Tuka denge likambo ebandakie Oko yebate Seki tolingani Dosi bala loboko na loboko Kota la liboso Moi mwatongo na ebale Mozali kongala Cheti tongo e kota na Mito treba niko bunga Olingo na biso e umeli Kutu moko Ne longi, odi mina nute, kala lokola liseki, tolingani. Dosi bala loboko na loboko, totala liboso, moi matongo na ebale, mozali kongala. Thank you.
elongi odimi na lute tala lokola liseki tolingani tosila na loboko na loboko totala liboso moi matonga na ebale mozali kongala
kala mama o otumolinga otala ngaya kala mama o
moi tu caché je suis mon malheur pour cause de toi
ozongi singa pasi la ngaya kala mama o otumolinga otala ngaya kala mama o
adama sangare edema arwara jusu
ozongi singa pasi la ngaya kala mama o
Boy, peco, son, amoka. Atapas zala kamote maloki ya yo eleki na koloba nini na ba ami oyo soni tango likambo koyebana na quartier nzambe na koloba nini na mama miso telinga Zali kobela polo Na kondi koni nga nyoso mimi ye Na kosi pani nga te maladi na nga estoma ye zongi Zoka bino mi pali boza la kase poye Otie Pitye zonga zonga na moka to samba ye Samba ye Zonga zonga ye Oto samba Kaso yo zonga zonga Samba, kanso yo zonga zonga ehe. Oto samba, kanso yo zonga zonga ehe. Oto samba, toko samba ngana yo mimi. Toko samba ngana yo na miso ya master. Zonga zonga ehe. Oto samba, kanso yo zonga zonga ehe. Oto samba, sheri mimi.
Samba,
Poto Samba,
Poto Samba,
Poto Samba,
Poto Samba,
samba, chéri, Edison, zonga, zonga, yeye. Poto samba.
What? I only got 30 seconds? Okay. This is DJ Greybeard here at WRIRLP 97.3 FM, Richmond Independent Radio. I'm the host of The Other Black Music. Every other Sunday, 3 to 5 p.m., I bring you music ignored by other Richmond radio stations. Zydeco, funk, rock, jazz, blues, all kinds of wonderful black music you don't get to hear anywhere else but here on WRIRLP 97.3 FM.
And this is David, a.k.a. DJ Dowdy, and I'm doing Ambiance Congo every other Sunday in this time slot under the umbrella of the Other Black Music, as is the Motherland Influence coming up at 5, where Greybeard and I play African, Latin, and Caribbean music until 6:30, and a memo joins us for the African Youth Center program for the last half hour until 7. All right, that last track was Balu Kanta from an LP called Sambala, on the Eddie Gustaf's Disc Sonics label. We heard the song called Zonga Katu Samba. Before that, Pamelo Munka, along with La Frisa International of Tabule Rochereau, with Rochereau and Mbilia Bell. From the LP, Vantans de Collier, we heard the song called Ajusu d'Abidjan. And before that, we heard Jetty from the Bantu de la Capitale, from their LP Bakolo Mboka, Volume 1. Both those last two albums are on the IAD Sound label. All right, we got a request going out to Dave in Liverpool. He wanted to hear something from the orchestra, Shama Shama Abansomi Lele. And we have a track for him off of a compilation CD called Compilation Musique Congolo Zairois from 1970-72. We're going to hear a track for Dave, one of our avid listeners. Welcome, Dave. Hope you're listening today. We're going to hear the song called Bakoko Basalisa.
Zozo, mwana mama, kana komina pasi. Patano ki bolingo lo langwe koti zube. Biso mateli shu na kokite kana peleli atali loba bakoko basalisa alliance yangana yo na milengela matata koswana bitumba ezanga katena bolingo yeye tozali bana tata moko katana motema api bolingo.
Mamango mabanzo, na ebisayo lisusu na boikotele mana yo na bapepoto solola motema 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 ekopasuka yebisa babotio ngala kobibisa mama nakoge ebongangose na moko boye eilage obongangose na tote matolo
Thank you. bala yo mama
Okuna kate
Na kokela yo mama
Okuna kato
Na kokela yo mama
O sima
Na kokela yo mama
O fate
Na kokela yo mama
Yo mi jogo ekila ye
Na kokela yo mama
O bonkelo
Na kokela yo mama
O yo moninga
Na kokela yo mama
O sasikane
Na kokela yo mama
Dona Malu,
na kokola yo mama.
Na tuna nanie,
na kokola yo mama.
Milandu mepe,
na kokola yo mama.
Sakandilwe,
na kokola yo mama.
Nilu nilu,
na kokola yo mama.
papa Bameni sangai kubuze alikambo na ye mitina ke Omo kili emele ya makambo Baina kangamu ya basale lingali kita Balinge na zuateo Bameni singa ingapo Kaina kotuna Baluka kanini na zotu na ngai Nalingi na yeba Yungu ya nani na defa na futa e Paluke ni ngali kwa e Nano bate semi nono Ebele ya makamo Kamu ya ona na nateo Kamu ya nasala nini na mokili Moka ya bato na momba na wapi papa Bame misanga ikuguze ya likambo na yebiti nate Omu kili yebele ya makambo Baina kangamu ya basale lingali kita Balingina suateo Bame misinga ikambo Kaina kotuna Baluka kanine na zoto na kai Nalingi na yeba Nyongo ya nani na defa na futa e Maruke ni gali kwa e Nalo mate semi nyondo Ebele ya makamo Kamu ya ona na nateo
Nakola na biso tolinga na kimingi namba ninga Eko malelo yonga muya muya moto mabe Nani eko kiko nimela bola muya mana moto Nyonso na salaka bandima kanga itere Bibi wela bimalia salata moka nanga
Bile
tika
Mama, kaina leli mama
Yeshe mama
Adika tokola kumwana baina kanga itina te
Rula he
Otokina mite mama beba linga kakombo ya muye buka
Hata na kabeli bako bandi makanga ite Bongo na bomengo na pesa yonsoba yanga naka Palingi na teka nzato na rebi salavi nangana Nakata simetere bapa mimba zanganga Andre mbuna braza kotela ngalika mohoyo
Oh mama, kaina sala nini zambe Oh mama, kaina leli mama e Palinga tokola bomwana baina kanga etina teho Otokina mite mama beba linga kakombo ya muye munga
Nakola na biso tolinga na kimingi na mbandinga Eko malelo yonga chef muya moto mabe Nani ako kiko ndimela bola muya mana moto Nyonso na salaka bani makanga itere Luta dila masasi talela ngalika mboho yo
Oh mama, kaina sala nini zambe Oh mama
Hata na kabeli bako bandi makanga itere Mbongo na bomengo na pesa yonso bayanga naka Palingi na teka nzato na rebi salavi nangama Na kota simetere bapa mimba zanganga Zenaba mama kote langali kamboho yo
Oh mama kaita sala nini zambe Mama, kaida leli mama e Panina tokola mama na bai
kanga ite bongo na bomengo na pesa nyanso bayanga naka balingi na teka nzato na mebisa lavinanga na kota simetere bafamimba sanganga puli kompeti alata foka nanga Sotolinga na kimingi na mbaninga Keko malelo yongai muya muya moto mabe Nani ako kiko ndimela vola muya mwana moto Nyoso na salaka bandima kanga itere Zozi mona biso otela ngali kamoho yo
Mama kaina sala nini zambe
Thanks for listening to Ambiance Congo today. In the background, a little bit of Dr. Nico and African Fiesta Sukisa, Soy El Siboné.
Soy El Siboné, Indiana, Soy El Siboné.
That last long track was a beautiful cut from Franco, El Tout Puissant, OK Jazz, Mpo Na Nini Kakangai. Wait a minute, let me get the whole song here. I should know this by heart, but I don't. Oh, I was right. From the LP, Atención, Nacida. Before that, Mosica from the orchestra Sosoliso, a trio Majesi. And before that, Papi Tex El Empire Bukuba. From the city Wasiwa, we heard Mijo Yamama. Enjoy. Stay tuned for the Motherland Influence coming up in about a minute. See you again in 2 weeks.
Un día que se pase aquí en el quinete quería. Eso no es me quiera a mí ya lo que me voy a contar. Un caiba que bata más como una pica perques. La barriga me pique, el que parece para puche. Un viejo del puche. Aparte con el quinte, cosa buena.
Soy hijo de tipo de indiana. Óyeme contar. Soy hijo de tipo de indiana. Óyeme cantar.
Los pito y vos canto y puedo tumbar Romero. Un canto y perro quejo en mi sombra con agua. Equino perro baila a Romero aguanto. Una vaca pelació poco millones le vende. Pero le vi loca sande. Vame que yo le digo yo, un barrigan.
Soy hijo de Cipolle, indiana. Óyeme contar.